singe chitongo lechivuna nizwa kumutindo kwe dagala mkwange cha National Drug Authority chitongo za kawefuwe mwejina ita ngache ya ambisa abana abachali masomero kubela abasale mkuruanji sebila gala gala mbantu mkaifu bono atani kidemi tiana ulufanyumalo kuchizula ancho mwendo gaba fubuka abono nesuru embeleyo gwe yongida bulirucha James Kana Sebuguzi ya abidina
mu kawefuko no ekitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo gw'eddagala mu ggwanga ekya National Drug Authority NDA kigendedde okubangula abaana abato abakyali mu masomero ku bukyamu obuli mu kukozesa ebiragalagala olwo nabo baddeyo mu bitundu gye bawangaalira bayambeko bannaabwe ababeesanga mu mbeera eno ey'okusoomoozebwa ebiragalagala okubivvuunuka kukozesa n'okubuulira enjiri ey'okukomya omuze gw'ebiragalagala mu bitundu gye bawangaalira kawefuwe ono atongolezeddwa ku ssomo lya Mumsa High School Mityana era nga abayizi ku ssomero lino boogedde ebyo ebisendasenda abaana abato okutandika okukozesa ebiragalagala omuli n'abazadde abazaala abaana bennyini ate okuwa abaana bano ebiragalagala n'okusingira ddala omwenge mu kutongoza kawefuwe ono minisita wa Ssaabasajja Kabaka wa gavumenti ez'ebitundu okulambula kw'omutanda kw'ossa abantu b'omutanda ababeera ebweru Oweekitiibwa Joseph Kawuki wasinzidde n'asaba bannayuganda abayinza okwesanga mu mbeera ey'okukabirirwa olumu eyinza okubasindiikiriza okukozesa ebiragalagala okuddukiranga mu bakugu okubayamba mu mbeera eno
abantu bangi n'abatali bavubuka n'abantu abali mu maka bwafuna ebizibu alowooza nti bwaneesi wa magengere bw'anaagira kumuleetera okubeera nti akakkana n'ebiseera ebisinga obungi omuntu kyayita okukakkana ate kimujjako bujja n'abeera atamanyi kigenda mu maaso awo nno njagala okusaba abantu baffe bw'obeera mu mbeera ey'okukabirirwa omuzungu gy'ayita stress togenda mu kunywa kintu kyonna kikamiisa togenda mu kunywa kintu kyonna kisobola kukyusa bwongo bwo
ku lw'ekitongole ki NDA Fred Kabuye Kalungi nga emukwanaganya w'ekitongole kino n'omuntu wa bulijjo agambye nti baasazeewo okutandikira mu disitulikiti y'emityana oluvannyuma lw'okukizuula nga omuwendo gw'ebiragalagala gweyongera bweyongezi
kusuubira nti olutalo luno olw'okulwanyisa ebiragalagala lwa buli munnayuganda abantu baffe n'abaana abato bafuna ebiragalagala nga tebatuuyanye kuba okimanyi bulungi nnyo nti mu bitundu bino eby'emityana by'ebitundu ebimu ebirimwamu amajaani enjagana amayirungi birimwa ku mbalama z'amajaani oba ne mumajaani mwennyini nga banyini nnimiro ezo olumu tebamanyi na kumanya bano abalimamu nga be babirima ne basobola okubiguza abantu
kinana mumunana kushinzi mnana kubisa FM yobijajja James Kana Sebuguzi Musaza Singo.